gada Allah tagi duniyaru duubi duddi njawti himbe kewi hakke Allah wi'i mi warambe be fu gam be kewi kalludum e wodi neddo goto tokkudo Allah inde makko Nuhu Allah wi'i Nuhu yahu halan himbe bi'abe mi torambe gonga kalanabe mi mabban duniyaru ndu fu e ndiyam gam kalludum mabbe bi'abe be tuuba be acca kalludum mabbe den Allah halani annabi Nuhu ceha lana makka ngada wuro mango e cuudi duddi ngadirango ledde gango wa ngabugo do ndiyam wakati ndiyam mawdan dan wari awawa nattugo an e wuro mada gam kisa nombo annabi Nuhu fuddi sehirgo lana mu wakati humbo e mo halana himbe o wi'abe ndiyam mawdan don wara sai himbe ngadi ka jalugo mu sai be ngadi ka tokkugo lawol mabbe kallungul be cali tubugo wakkati ndiyam wari Allah wi'i annabi Nuhu kawra himbe wuro ma e bisaji diddidi kongele dowlenyul mudum natta to dammugal nder lana ma e yimbe ma e bisaji di kawruda kai nane olko go jawdi ni wadata den Allah mabbi dambugal den diyan wari sha himbe ben jalube mo be ngari be fiya dambugal o mabbi tan be jawdo jawdo be nasi der lana amma Nuhu jabbi wi'i on cakitike Allah e hore mabbi dambugal ndiyam mabbi duniyaru fu himbe fu maayi der ndiyam amma Nuhu e yimbe mum e kisi gaybe der lana to non dum wayi faajo ni yimbe dubbe e tokka lawol hakke e be gujja e be pewa e be mbara hore be tokki goddum fere be tokkaay Allah be cali tokkugo Yesu Almasihu e be jeena e be ngada maganiji di mboda e be gima gimi di mboda goddum be wodi fere kalludum dum be ngadata hakkeji mabbe cendibe e Allah amma Allah e noddabe be ngara to mum be keba kisnda Allah no cenido e mo salo lawol kallungul o wadanan den seri'a gan kude den nyalane go dum wadan seri'a burkani an dan Nuhu maunugo ben tokkube ngada hakkeji mubben be nata der ruro hite amma Allah yidi en o yida o yara en ton gam majjo non Allah famdini hore mum warti neddo o wari o jodi der duniyaru dun himbe bimo Yesu Almasihu bi Allah to kokko yonki makko o hoji hakkeji meden o mabbiti dammugal gam gartan to Allah Nuhu e yimbe mum e nati der lana be kisi non ambo e wodi lawol gotol ngol kisirta tawari to Yesu Almasihu tawa o han himbe bembe denno calibe nan go hala Allah diga to annabi Nuhu lala lawol ma kallungol tokka Yesu Almasihu kala na mo hakkeji mada toroda mo yafuye kanko bo o yafete den tokka mo bade tawadi non ahisan daga wuro hite gada maide mada.